Yes, someone gets a user body.
Zombie.
Ni kama yangu taipata hata mkibana.
Ni kama yangu taipata hata mkibana.
Hey mama, kumbe squeeze wa chawi so wazee.
Hey mama, kumbe squeeze wa chawi so wazee.
Ni kama yangu taipata hata kibana.
Ni kama yangu taipata hata mkibana.
Hey baba, no my people jacky me.
Hi baba, no my Aye? People jacky me.
Mungu baba tusamehe tumelewa. Hi dunia kuna watu wanaboa. Mungu baba tusamehe tumekudwa. Hi dunia kuna watu wanakera. Chikiri pa 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 polipo. Nikiwa nini unapungukiwa?
Kwani mimi nikiwa nikiwa unapungukiwa?
Shigiri pam 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 polipo.
Shigiri pam 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 polipo.
Usipenda mimi nikiwa nikiwa wote ba 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 yo. Ba 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 yo. Sopenda wewe kufanikiwa wote ba 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 yo. Ba 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 yo. Yani kama yangu kaipata hata mkibana. Hey mama, kumbe squeeze wa chawi so wazee.
Hey mama, kumbe squeeze wa chawi so wazee.
Nasema kama yangu taipata hata kibana.
Kama yangu taipata hata kibana.
Hey baba, naona mapepo tu ya kime.
Hey baba, naona mapepo tu ya kime.
Mungu baba tusamehe tumelewa. Dunia kuna watu wanaboa. Mungu baba tusamehe tumekunwa. Dunia kuna watu wanakera. Chikiri pa 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 polipo.
Chikiri pa 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 polipo.
Kwani mimi nikifanikiwa nini unapungukiwa?
Kwani mimi nikifanikiwa nini unapungukiwa?
Chikiri pa 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 polipo.
Chikiri pa 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 polipo.
Wasopenda mimi kufanikiwa wote va 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 yo. Va 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 yo. Wasopenda wewe kufanikiwa wote va 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 yo.